Son Radio Univisión, ese cantáfano romoche. Yo se cantaba fan rumo with a haggis matatical gal satelama or a cag satis adit metrobandi di damilama di damishani so domitokurat Washington DC rasani da versino kuno ya yu yalkam. Ma folin te sanaga je chanaga sanfun amajin didda me furba fumla ma didda ma khis je radoni vio e saganta fano remote nail satif metrobandi raja kasujirtani aneni sora la khati
akamul tan kabajam to dage fto tekenya kan odwara sinagesu an nugusu tamreti odwana rakam kesa corona virus china timulete juru lubuna mota digda mishani galabati jeda
hawasi roma washington dc fnanno sigira tarda hirir baetini rakoro mi afejist jet heddu himat party pabao dio tana borana tibiro banachu fudande dorsi saniti no dowani jadane media omf allene activist wata wallele ndu faniti n khora gumi ballo dufneti no dowani jadane walla police fijolle khayma shawadiya dio tan mulate nam shantama ol shakin qabani tigray bulchi tota kabine motuma khes jiru motuma federala khes anu rahaba sani jadane tin himatane wana risaniti min khes akto kno gusut ol ma dunya gawab sente
Komishini faya biyulisa China ibsa jimata rabasin. Namuni iba sadeti bisoddoma coronavirus haran kawamufi kanenke saridami shandu saan ibsa jiram. Mutuman China dadarbat ukuba kanatu achur avjachasi. Magalota hagatoko kunamti saani kutakani walin kaban yerof ugurera. Haru makanan magalota kutan kan umani milioni soddami sadike sajiratan kesati. So chin wal kesademu kun yerof akamurta utairam. Kuna soka na njiru babali na virusi China ke saka na ratib saka latan WHO yokin abata faya dunyati dibin kun bala ulfata ardi kenyata ujira jechuda na keka chisera akasi segaru dibin coronavirus kun gulanta dunyati rako faya kan hata tamati jete ilab surra of kusatera. Darcharin abata faya dunya Dr. Tedros Adhanom ipsalatanin halit dibin kana China ke sati hamada garumo rako faya tatamata darka ad dunya jete ilab surra hingenye jadan. Ugandan enna gara filannotte de majir tukanatti abilin tikana genya biyetti mirga walabumma dubbachu fi walgau ummata halan aka mirkane su qaban gafatame bara yerosani tumrani de makanjiran United States Uganda ti ambassador America Deborah Malaka turan wami chekana kan godan odu himan motumma Uganda garu qami gocha naga egdotatti mufate mana murtiti iyechu danda jadan Ugandan biya demokrat of tufi tasgabobtu Afrika kesa aka jadamte tituru yofete biyatin flannu barakumala digdama didami toko dufu walaba fi gari tau gochu qabdi jadame jiram manni murti federala America lami Libya toko ratti hidau gaku dasagali murte sun dagame sababan Alilla embassy America Benghazi barakum lama kudalama lubbu America no ta afurgala fate kesati qoda qabate fi jedame jiram namni Mustafa al Imam jedamu kun ajecha lamiwon America afur ambassador America biyetti dabalte rawote kanake sa aka qoda qabu himanna wogadar ben ture kan ratti murtae namni kun barakum lama kudatorba kesa Ture loltota Amerikatin Libya kesa kan kabame. Presidentin Amerika Donald Trump yero heddu egama kan ture karora sani na genya giddu gala baha ifa gochun yeronsa amma jedan. Sanafisi mumme ministra Israel Benjamin Netanyahu fi durata agare mormitota biyetti Ben Gantz torbe dufu Washington itaferaniru. Aka gabasalin Israel kesa ajaraniti karorisun Israel sulula Jordan jedamurati abumma aka gomfatu dandesisa kana qofamiti baka qubsuma West Bank jedamuti ababi yumma yokin olantuma amerikanesaf jedu palestinoni gamasanitin karori West Bank Gaza fi Jerusalem barati bekumsa motumma hillanef kamiyu fudatama hinqabu jedan Jimata Rakana Matadre Milionota Dandit Jetun Hiritoni Kumatamat Lakaman Hara Bagdari Tibani America Balali Fatarinu Egata Gift of Kenya Odungal Galakanaf Kamnu Kanuma
Radon Vioe Saganta Fanoromo Chakasujistan Hawasi Washington dan Hawasi Oromo Washington DC finanno si jiru arda hiriira mormi bahet rakko himachu jira. Sandar tamu namu dandi bil bilur jira, pula hiri hiri tabahud jir khan jira, nama kudus segala teh fana lah. Mereka ayun hiri khan nama mana argit?
Namni magana kena kesa koran tu he, nama itu tu jira. Washington DC, nana sheikh jira, kumal double ta, Virginia, Washington DC, Maryland double ta, sheikh jira. Lakosi nama double jira. Nama namu ni White House ra, jira. State Department itu kan mungkin street malah United States street maju. Ayun erida kan amalak kata ye warak indes angkesa, indes tota kesa. Nama topu gafat injira, indes tota kesa. Topu awasa romora, opu awasa fakit injira. Kuno tiga kan sanjiran sora.
Erida kan kanban ye mautuman Ethiopia mata romora te kesa tu. Zoni dia Oromia di Kibarat, yakka gudan ni dalagajiru, sana balale pacura, akasimu, adunyanis, kanabare di barat tigore, motumbangku ni kanara karabatu gocura, asit tiargam nejir raichur. Nano, ya kisat tikanta ajiru, Kibat tikanta ajiru, lukumat tibaye, kan nama sukan ni sura, umman di Oromo, kesarati, akabinesa tiadam sama ajira, namni manabae debiuin dan jauh, kesarat ajifam ajira. Mani barumsa seriti deman jiru umni warana akuma jirutti gafi toko male kanuma arge kanuma ti hakkate nama ajesa jira hida jira fakkenya fo fudanne ijolle daimo wagga shani ti gabe mila sa kan cita makaku tasfai kan jadam abbasa wajin tararratti to deman ko kolata kesa tutu argani abbasa ru kutani mucan jala tae adara abba ko na jesi na tu ni jaduti Acit rukutani, isalnya tidak balani, karara tiga tani dia mani cur. Wan kasih kuni, wan dua toko dua tu entahin kuni kecerata elu pun sania fe. Gadis bani media tidak baca dan dah amale ini kan bosan kesat dia, kan caka kesat dia dua dedat, orusani kesat, dua ti kota jiran, dua ti bunuh fana neta jiran hundati, aje sani berdar baik cur. Ini kuni yero gawabati asit timu, duka nak kesat, networkir rakutani, ibsar rakutani, telefon rakutani. Edo organi tak kuat bini insa aje sani berada ribu je cuman, karena je cuman bayi eti dunia ni lekan imbegne, yak kagudah tiada majrai cuman rano sana kesat. Namni hidamun aje hamun sara bagate amman namni mati jerai cisudan tau, mana tahu nai dajra, isa organi aje su, kuni egreo oromo matasa, dukane sa kanjerut, bayi eti kan nama gadis isu, matin kanisa toru kanisa kalau butok kau income ne. Akasi tiru majra itu lagi dera gudda ke sejra kuriya dunia tibe kamahin jero performan ni mula tahin jero humna warana tin ummat asana bushur akhir irrati tiba kanan jadam irrati gege sajro itu.
Jom berarti ni musumban ni why kesma why warani gujit legat gege mana rasi gugu namoto kamsu aje cage gege sujecune erakan ni mata sure dekamara fakenya sama gama kalau walagati Hogana University Dambrollo Kabarituran Kajiru Dubatamature, Namon Albuda Basudeman, Namon Jefamanjira Mature, Namon Garafin Sinde Sidebakatu Panjiru Jechun, Motumani Rodja Dubatature. Warre Hiridan Kanan, Yokan Mora Hirikinde Sani, Why Kano, Malkubak Abdu, Kano Kamitral, Jerega Denture, Obo Asafakitin, Akanajuna Den
Pune Akata Tilalajiru Serani. Biaya tu kubusyo cuni, sehera egani sehera anu jatani deh, jangan kawatir. Sehera alat sehera suspendi korani, amma nanor iatio ilal le, command posti military jala gashani, militerin anggo gutumma ti gafit tu poin kami, lubu nama balle sun, aje sun, kan wanun da wambar bari ko cura, sehera injiru cun, sehera sana suspendi korani, sehera tik sudah, fikirin mau sehera eksisuf kanjeru kuni, ugumat tu wanim fakkan deh, mau tumman. Anggo olana kaba, umna ida theru kaba, kabenya media kaba. Isa sana titimma bauran, gafir uga ormong gafat usana karara dafsuran. Golga seiran jeruni, ummat civilir datit akan ajecan rawat ajeru. Umman ni kuni amma shifta yokin wabo utun tain kandu ajerani. Doktor otar, doktor mana yala kesat tutu nama yalu kan ajefamui cur. Bersisar, jolle beratu, dubarti, chinin suratu jertu mana yala tu dema jertu kan karat ajefane cur. Jarren kuni yakho jetani okin hidata wato kollek awatani miti waranat. Inni kuni maka golgara, shifta kan jeramu media addarra kan dagenyo wa to ko sana kari matani be kan takka dagenyo embeg ummani na no sana jiratu kasna godani o ken mo warri wabon fani no wajje sani nu samani kara nu godani kan jeru kara ummata raga dadda kara media dunya ratti kan darbun wa to ko kara kal jeru njiru kan isa qabu sanan ummata ratti wanni godamale kuni dugamiti qabatamamiti qabataman kan jiru namni duwe mati sa o wallate fakkenya foda jolle obralama limu keset mana kesa gadibasani obralama waldu kharay rojetani kuni shiftamiti mana kesa ndikan dore sani bunasani jalaciru bokollo jala hamu kuni hundisa tuwarana bilisuma oromo adam sutun ten ummata sana yakka olana ratti daraga jirochu ajjecha jirochu kan namto ko nam lama du etun tain hawasa sana ajjesa jiru mati sana ajjesa jiru matin namni sa toru garaful turati wan tinjira to ko in qabutanan saaf dumate jechu karati afani rakko gudda ke sara jiru
idan sai gamfane namo warra waradu du fakumam jete Washington DC Virginia fi Maryland ke sara du fe nama du fe sale wadu du bisu no oltu acce du bufte
dokuma na motar rubbise ra bakka didda ra sora ibi addadda akuma ta kana ke su juru dubata juru kuno
tantau injira injira ma awasa ramo jinga dai sai border run fe so wani atu fe fi yero amma kana motumman Ethiopia warana command post ibi yero mai ke zatti dirisbe mato ramo je sajira mato ramo hira jira kana bi kana balal fe kiban fe ajje tani mo yero ma dia romia guji ke zatti bakka didda ti na mota bayya je sajira bakenya bakka didda ti kazu da raga barbaji raga ifu to goto ko yeso nan nanno gullido ke satti micha gashani abawajin baka doko turgote do ce sai rukude himma je sai micha gashani rukutun abawajin made sai kanu zan to ko rai jade
ya du matan du manne mar internet ke nar sane ke nagam kanen mo nail satiralle jaka sagam kanen mo embassy ethiopia washington dc de jirra de bi argachu jenne tin marrot heddu ti de bene inar ganne namo lengla ti
western and the southern oromia we demand
Patone vio e saganta fanno romo già suggerita. E gami tanammo parte nanno Tigray bulcito tipi elef motumani Ethiopia bulchota kabine motuma federala ke jira nurra ujira bu sujira jadaniti himatani partin bi bulchetammo debi kende Iskender Freyoti tigafadama sabqunnamti parti badadino kanbalti bulskinna dubise garjalanne sandebis.
Mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed torban kana ke sajjira ma ango hanga tokko dani jiran. Hogganaafi miseensota TPLF ta'uu saaniin qofa aangorra kaafaman jechuudhaan ibsa TPLF baase kan ilaaleen paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa qunnamtii ummataaf hariiroo alaa ka ta'an obbaawwaluu abdii deebii kennaniin.
Mangista laafinna titabaalo masmaruun talikoo raayuun baguwaabuu mafatsam. Yaatakabbalee akal biifatsimale mil bilsikinnaa paartii himnatu illuu.
Aangootti gaafatama mootummaa jechuun toora ergamaafi mul'ata kenname. Seraarra wachisuda kana qaamni hin fudanne ni raawachisa abdii jedhu paartiin badhaadhinna in qabu jedhan paartiin badhaadhinna tokkummaan kan hundeeffame waan ta'eef qajeelfama hordofu qaba paartii duraanii ihaadigirra mirgaa fi dirqama gamanatti darbe waan qabuuf isa kana seeraan raawachisuu fi fiixaan baasuun dirqamaa jedhu obbo awwaluun garuu paartiin kanan fudhadhu himma kamuu addaddummaan qabaa humni jedhu gama kaaniin kan koo kanan dubbadhu fudhuuti hojiirra oolchi jechuunsaa rakkisaadhaa jedhan warri hojiirra jiran itti gaafatamatti kenname seeraan raawwachiisuu mannaa lafarra harkisuu tajaajila kennamuu qabu dadhabsuu keessuma aangawoonni torban kana aangoorraa kaafaman jedhaman itti gaafatamatti kenname seeraan raawwachiisuu irratti rakkoo mudateen waan ta'eef. Isa akkasii mootummaan gara fuula duraatti barbaachisaa yeroo ta'ee hordofee tarkaanfii ka fudhatu ta'uu ibsan. Gosni isaanii Tigreerraa ta'uu isaatii kan jedhame sobaa jedhaniiru. Kanneen akkamii aangoorraa kaafaman isa jedhuuf obbo Awwaluun ennaa ibsan.
Abzaanyoo iskaawun itirasuut paartii sifatti bitakkabaabii misaruu yeewaatti abaalatoochi naachawu.
Harki caalaan kan kaafaman kanneen naannoo waajjira paartii hojjetan. Miseensota TPLF dha. Itti gaafatama mootummaarraa kan kaafaman lama isaanis federaalaa Finfinneerraa yoo ta'u hojii quubsaa raawwachiisuu dadhaban jedhameetu. Kana gochuun immoo itti gaafatama mootummaa fi paartii ta'uu akkasumas paartiin badhaadhinnaa deemsa seeraa eegee kan hunde famefi boardin filannos kabe kujetan kanafis motumman seran aladu biyetti bulchajira innijeru sobajetaniru. Misensonni TPLF parti badadina keessatti tifufu gafi jeduf isan akkattin fufne duru beksisan jedani
ka tigray zo kababi yallo mararoch silalle unesun takkito yesaru yemedupet huneta ifattaral su tigray jil
kannen bron achuma ummata tigray kannen hogganan ittigafatamatti kenname rawochi su kannen dandan isanin akkabakka bu dandan halli godu ni umama kurra komiti jedani misensota TPLF taani ango ministerumman kanitti fufan jiru sajeduf akka nama dhuunfaatti fedhii fi dandeettii qabaniin addaddummaa isaanii lafa kaa'anii itti gaafatama itti kennamu raawwachiisuu ni danda'u taanaan rakkoon hin jiru. Akka dhaabaatti garuu ammaan booda ulfaataadha jedhu obbo Awwaluu Abdii.
Kamkaaneen immoo oduma wal fakkaatuun karaan maqalee samaraa haa uummatii hiriir bayeetiin aanaa ufii qabaachuuf jedheetiin hiriir bayeetiin cufamme ayyuu baname bulchiinsi waliin dubbataniitiin rakkoo sun fal argattii jedhaniinnaan karaan kunleen baname jedhanii yaadonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Oduutaan tudda barraa dhiyoo tanatti gaafatamaa paartii biyyoolessaa Oromoo Birgaadar Jeneraal maal galchuu boranatti biiroo banachuuf jennaan dhoowwanii doorsisaniitiin aktiivistootaatiif miidiyaan OMN illeen achi dhufneetiin uummata dubbisuu fi ammallee marii uummataatti hirmaachuuf jenneenaan nu dhoowwanii jedhaniitiin dubbatani. Gamkaaniin ammoo nama hedduu tan irratti gagaafanne bulchiinsi ammoo namni dhoowwan hin jiru egerillee hin dhoowwamuu jedha. Warra gumii bal'oo nu dhoowwan jiru keessaa tokko daayireektara OMN ti Girmaa Guutamaa Takkan jedha.
Ani akka nam tokkootitti dhaquurraa miidiyaallee qabanneetiin dhaqnee warri daasfora tokko nutti dhiyaatanii miidiyaa kabarii jillee osoo nuu kennitanii qora uummata akkanaatiif jira jedhanii biroon dursanii hin qonnamanii waan turaniif naannoon Booranaaf Gammoojjii naannoon Saawuzan Oromiyaa kun ammoo andar rippoortii jechuu ni dandeenya assessmentii biyyaa. Warrillee nam dhoowwaa hojiin kennuu nullee ammoo hanqina humnaafa qabna jirullee ni command postii am gargaarii kanallee waan akkasiitii jira. So waan kana agartee considerillee gooneti ka reeli miidiyaa kuusan fuuneti hin dhaqne yoo dandeenye sila public opinion illee wanni sagantaa dabalataallee hojjechuudhaaf akkas karoorfannee deemne ture. Beta pilaan qabaanneeti yoo kanaafuu dhaqne waan kana. Nulleen ammoo akka dhalattoota naannoo sanaatitti yoo irratti hirmaanne gaarii jenneeti dubbii walummaa keessa qabneeti hin dhaqne. Si akka dhuunfaallee fedhii irratti hirmaachuu qabaanneeti hin dhaqne. Kan dhageenyellee sagantaa uummataa ta'a ka paartii yookaan paartii isaanii miti jenneet hin dhaqne ammoo ka paartii illee yoo ta'e rakkoon hin jiru amma beeyta OMN we really want to be independent dhaqneetiin waan isaan hojjetan waan uummatiin irra dubbatu kana kabar godhu malla jenneetiin akkasii murteessinee dhaqne jechuudha.
Wanni dura guutachuu malan faan jirti waan kana kan dhaquuf.
Miidiyaa invitation hin qabnu dhugaatii dubbanne miidiyaadha public gathering jedhamee jira wanni kun. Walgahii cufaa miti kanaafuu wanni waraqaa expect illee hin goone dhugaa yoo dubbanne ammoo nuudhoo walillee jennee hagas mara yaanne because biiroo keessatti inni guyyuun guyyaan beektaa wanni gaafiin miidiyaa gaafatu miidiyaa kabarajii nuu kennaadha malee yoo dhuftan isaan dhoowwina wanni akkanaanillee hedduutti yaanne ammoo dubbiin walgahiin kun qorii kun yaadu jedhu hin dhaqnanne jechuudha.
Maan jedhanii seenuu isaan dhoowwan?
Akka bulchaan godinichaa jedhutti. Amilleen Hamzalleen paartii miseensa paartii kafaa'u waan taaneef isatti akkasidha. Which is absolutely false. Amilleen miidiyaa kan inni gara hoogganummaa dhufetti kana bira jire Jawaar gara paartii yoo deeme miidiyaan ammoo somehow amilleen akka siyaasa paartii kamiyyuu miseensa ta'uu hin dandeenye wal dubbanneetiin waadaa walii galleetiin akkasiin keessa hin jechuu waan kana. So akka ilaalchi isaanii garuu ani hoogganaa paartii tokkooti. Hamzaanillee akkasuma Hamzaan infaakt ofiishaalii agayoonaa akka aadaan beekutti hin taane ammoo inni ta'uuf deema kampeenillee isaan waliin godhaa ture ammoo ilaalchi isaanii akkas ture miseensa waan ta'aniif warri paartii fi kun toora akkanaa irratti fudhachuu hin danda'u akkasuma jedhan jechuudha. Infaakt namni waan kan jedhu eenyu nama paartii yookaan nama bulchaa paartii bilchina ta'eetiin yoo isa bulchu.
Kanaan seenne dachaatan.
Akkanaan seenuu hin dandeettanidhani. Makiinaa inni Raand Kuruuzarii lamaa fi mootor baayitiin jal deemanii warri sakkiruutii kun it was an harassment baka ni jel de mani tini woni du security tension ni tu mani tin dafne yak magal ba
kan je chujira abgirma gutama director wa mani tin je chujira abgirma ngala te fanna nama man tara dubisu jur kuna mo activist hamza boranati turban kan kaysa boran dattani tini khorgu mi ballo senu do woni jette e sifa media wa men gazete sa guyo warioti director wa men ni warri ak media dage ataka parti datmo akum namalaf dalata lafsuni ti khoro khorgu mi ballo datmo
anagamma parti kabuke senjiru parti kafao jiranmo umataki yedubisu daf bak tok tok kosso chajira male korre kulle mo jel kabu marati bole wante ni diaspora rati gaf duftu rajal kabde korre koru umataati korar giteda ba siyasati miti kom gumi korar gumi boranati mata borana to argite ka biyehe sabiya ala jiru hayyum borana ka dirref li banjiru ka gam kenya jiru le walid dufe wan borana dubanna borana akam ke jira akam ke darbe borumo akam taw qaba akugumi oromo tifak gumi ethiopia targite ka latti misoma af nagen nisaf siyas dinagde nisamal fakkati wan jedu ramariyanna adande akelmo borana tibiye sanke sadalanne guddanne ummat kenna kanafmo yero dheerad afrakko israt kallatti hundan deema to targite iyaafi turre korri akkana kun muakka qindaawda feddu ti daddaba turre wan taef kunnu fargite wan akwaan gaarit kanan duralle eega akasma targite gazete san omn len bihumsani girma guutamallen ite jolle libaniti akilma borana to kotrakko borana dagaw acci dagenne mo wan guminje turati dulle yaatke naf wan jedu dandewale
Marin tunin dumanne itide bina haradone VOA saganta fano romo jaka suljirta Gudin shawadiya magala ijajjiti waldaba jolle kaimati fi policy tiene dio tanatti nama policy afuritu mamadae jolle kaima khisalle nama lama ulitu mamadae kam khane namu wartana shakkane garnam shantama oli hidani jeda nakur malkan werke
kabajamu ayana cuppa boda amajji kudalama barakuma lama fudalama tabota mikaela kabaja ayana cuppa af be garam anawaqi fannati dewi suisani fi isambod halana anno manamanta tuma mejede namni hala ture hordofan ture jedu fi maqansa motumma nagasa kajedamu dubatu
mikaela dama guya sanani guya lewu gedu dala kan garu fano si kindraka itoko investmenti gedani madada kankenani gira wori aboti amanta ste ummani ge karatuko gaafatani tureen bakka sunii miidhaallata dhiphoodha baskaanni sunii lagarradha lagni immoo akkanii kana nyaachaa jira kan jedhanii gaggaafatanii deebii gaarii quubsaatiin deebisaniif isaani achumaan bakka ijoolleen akiriin akka tattaxxarame ture akirii sana dhiigan poolisii faasilitti bu'iinsi dhufee ijoolleen lamas dhaamanii nuti hiitee obbolaa lama gara abbootiin amantaas bakka ata ijoollee deebisaa maal maal jedhaniitu taabota dafanii gashanii fiiganii ijoolleen tasgabbeessuu jalqabate.
Rakkoo kanaan wal qabatee lubootni mana waaqeffannaa ortodoksii sadii hidhamanii jiru dargaggootni ayyaanicha irratti hirmaatanii deebi'an hedduunis hidhamanii jedha. Namni biraan
dhukaasa poolisii nama daa'ee jedhu akkasitti ibsa.
Maaltu mudannaan poolisii naannaa lubootaa fi namoota ayyaana kabajanii deebi'an hidhee jechuun itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa iluu galaan komaandar waggaari biraanuu bilbilaan dubbiseen ture.
Garuu namoonni suni akka dargaggoonni tasgabbaanii fi irra deemaniillee gorsaa turanii dhiisaa akkasiin miti jechaa turanii jedhan isin immoo isaan tokko kaasee jettu waliin dhawu.
Fayyadamuun barbaanne akka qamala keenyaatti bifa hawaasa bal'aadha waan ta'eef dargaggoo bal'aadha waan ta'eef bifa kana meeshaa harkifatu hin barbaanne seeraan isin waan kan keessan ibsu yoo jiraate kamaji uga hatta kana ala garu ummati ta yadandani gocha fi ala gochu sirri da haje ne yeri ada sa ya unjennu kama bol jiratti ada guru dulada rebu yuda fi kadda ji sanje sana karga fi nadaro ji bati fubbe ke ne sarata da bodi karafi ala kaba na kanjo ran ganda
irga kan raga gar si su kabatta ni jirtu
e ni yo sa dale wara barira kuma nan da ku ni mai da bisani shi sa wuce ni wuce man to da mana irga dabar su kan dai wara barira kuma ka ni polis director kacerchu kan kan chalo degra na da guru degra kallafe ni kan examar ni kan da ni na ma fu da ma ni kan da ma ni na ma da ma ni kan da ma ni na ma mona no ti ala baju
ummata ke sawo yu kan dirga gota sana ke sawo
ummata ke sawo ya matti wani jan nagar in kan nu ga
bulallama to to kor karra to kor mu mi lerra me sharu kuta me je duguma
e lakki me sharu wan ta bikin kan mu garu uja dar gabo to ko fa ga da ga lan karu kuta mi na ni shi mi te support kana ki ni ya ka yala ne rafa sa ni da ru kuta me je wan ke ni gamu inda gudani yero sa wadda polisi bani guda fi shafan haya ta da shafan tura ba ta kuma ni polisi ne wadda yake jiro a kabe kan mutu sa tura fi a tura tu fi ra tsama tura sara da bari da kani mana kan tiba kan mutu bani da mun da furo tu bani da mana kan tiba kanan mun da fi tsatto ko ta kashi da tura kan fara wa
no me kan makan to ta me jiro kana wul kabate
amma yero da ga nan ni kuma mama kas jira na shafan mama mama kuma ni
lafti abboti na manta hidaman jadaman gafata turan kanin yuti kan tiba ci sama gala jaji obbo na soshumi devi kabu
ni sagalle era kase rabta bo baati nama addese ne mefi mamada kukadal jeda mo a investment din buratani kwagari de misati sanar katwe jeda buratani fuwani olchene dengel teni isha addante sanar abate mo wajir bukshi sa ki beda mala magala yati chalbasi ifa base chalbasi vetti nanu durume chalbasi ni marka tokko bae aga sadit dogoman agame ulagan chalbasi sanar ti kaum sikraji jiame amma siro la mafawdae bo mana mafadir ganne durgumana masalan sanan kesa Mansur Muhammad nami jedamu nami yero rabi yemir kadratu alasa atibitale Yusuf nami jedam tibukkabu sewe tere samana jibalan gatin kenene qabu chalbaji kanen jifatani kralafa sana kafalani woni gelte barbaati suwadin chawdin umani erga hal doyen bitumura me boda gafini lafte kunanno mana manta kenya jirawante tinu fakennamu gafin jedu nani tokko nami bashisa asnaqe jenne jedam talatukko wadira mulchi gartere dana magala yati sede wan saun bitumura me rawante kajin kam mutini ya sin kunu ka kinna mudu ya wan jere tabici tarka magala kube na mudu kada kajin kunu ga mai sana kinna mera da ne ni kan garbar ba ne
baka kanat ayani miskala ogogan ni ka bajama ga fi kas jelu ke wante
mana manta sana fi la faje da ne na gittu da ni kaddan ba sa tabu ni sakirti ga inde kubar ga boda chaka da jangra ayani miskala se tabu ni ayani kan yu mana manta kan yu la faje na rotti da je fane
bulchan ana ilu gala kabbar kunda shauna imma kana race mu dubbata na kasjedan
ga manta tsakanan no yali na da kai gode majira ta kan rada e nanni la kana dal ba timo ga manta tsakan bradre gara kana tsakanan no yali guda godani ko banno hawatni ke nya kabuti o banno tadanu tsakani ne gara tadda re banno kana kenna turre ni gara kana toso nan nain amanta kan bradre kasano gani ki o banno turre amanta no ortodoksi ke sa namoni o banno tadda kama no ki yada gari ka bande kasano sai sani wanti suni hake jira
ittigafataman kutal lebbiya godina shawalita liqatgwan yare dababe rakko ijajjitu meme kuba qaba jedan rakko meme qalbi tasgebayin qorna asjedan kantiban murte lafakennu kuni kankenya kanafu murte sine rairo jedan kuni malifta jechun dargaggotni morale ficherrati jarame digani jechu dagenjira hangotnio immakana sirritilalani murte senimo akkanuman lafakani murte seni dugani sasa kemi sejedu addabafechuf dugadubachuf tanan akkasuman dubachun ulfatada angammati itigaftama menelumumalicha bekabotni motumma godina daqan akkamari retirma tanaferen lubotni sedia furtani amani jiru diaqonotafi dirgoggotammo menerrede mani qabani hida jiru jedamulle lakofsena motey damani ammaf kanajechu namarakisa hali rakisa mudate kun akafuramuf hamma wajere tana presidenti nanno rumiat deemne iyenna jedani jiru liqatgwan qisis yared gabas radio sagale amerikaf nakur malika ambu
radon viyo saganta fan oromo ja kasu jirtan wonner daf jenne tanuma wan hafa motor bandu fidda chana naga hisnu bula saganta borilla walda chana sora la khayti saganta fan amartetan